hadithi ya pendo nataka nikueleze. Nataka nikupe pendo nilikoleze. Sina mwingine wa kusema naye. Kama ni mapenzi nitabaki naye. Hata wakisema mimi nipo naye. Sina mwingine wa kusema naye. Kama mapenzi nitabaki naye. Hata mkisema mimi nipo naye. When do my sweet, 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 my love, my love. Penzi lako nimesizi, mimi nimedoro, nimedoro. Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah. Chonde, chonde mama, usicheze na moyo wangu. Mimi mnyonge baby, usiumize moyo wangu. Sifa gani binti hana? Sifa zake za kitwana. Kaumbika huyu mama, nafsi yangu imemridhia. Sifa gani binti hana? Kaumbika huyu mama, sifa zake za kitwana, nafsi yangu imemridhia. My sweet, 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 my love, my love. Kwa penzi lako nimesizi, mimi nimedoro, nimedoro. Wendo my sweet, 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 my love, my love. Kwa penzi lako nimesizi, mimi nimedoro, nimedoro. Sweet, 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 my love. Penzi lako nimesizi, mimi nimedoro, nimesizi mama. Wendo my sweet, 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 my love. Sweet, 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 penzi lako nimesizi, mimi nimedoro, nimesizi mama.